shitty on the moon.
You know what's up.
If you catch me on the traffic, niko ndani ya SUV. SUV, cruising incognito, I don't like the police. Lord forgive me, kill the man in front of his family. But he was enemy, make him pay for trying kill my energy. Sina up that bothers me. If you catch me on the traffic, niko ndani ya SUV. I don't like the police. Lord forgive me, kill the man in front of his family. But he was enemy, make him pay for trying kill my energy. Sina up that bothers me.
Najituma iche das jahara, sinu afisa tujaparara. Usinifuate fata barabara, na unisa yondo janta. Huku street hakuna kulia, enda mangata. Mini jina Ruria na ki SUV. Na bado kiwagon. Kutema mbrista moto na misi dragon. Cinema siya kulala kwa wera, sija meza piriton. Pate ya gunga mini citizen. Nipate na jiki ma medicine. Nimejipina misi veteran. Doba ni mingi hadi na jazaram. Jua murife ni the snowman. Na seti exo, hisi nyasi bro man. I'm allergic to the police. Studio hiyo ndo office.
If you catch me on the traffic, niko ndani ya SUV. I don't like the police. Lord forgive me, kill the man in front of his family. But he was enemy, make him pay for trying kill my energy. Sina up that bothers me. If you catch me on the traffic, niko ndani ya SUV. SUV, cruising incognito. I don't like the police. Lord forgive me, kill the man in front of his family. But he was enemy, make him pay for trying kill my energy. Ushaikuwa stranded loko na kish ha. Marapa ni wengi lakini marapa madingo si wengi. Si ati napenda kusifu crime, ni venye na feel victory. Si lazima ni wachai Githurai ni kona soja statu wali die. Izo enzi tukijaribu ku change life. Nilikuwa dimanga sijui ni life gani muna ita soft life. Na si ati nimecheni venye lazima ni fiche white. Still the same nigga, home ni mimi breadwinner. And for my wins I'm a sinner. Tukingia ring na geuka John Cena. Na kunyulia ukileta za ujinga.